Angubengelele ngokwamukele futhi engosini fresh ngingusibonelo Pete Ngema ongumlomo ka Bene Diamond we Christian Networks. Dukuduku. Sekwenzeka lokho, kwenzeka lokho ya izinto esilangazelelayo nezinto ebesingayithande zenzeke. Qede siphendula indlela thizeni kuzo ukuthi uma siphendula kuzo impilo ivese iginqike ngelinye isonto. Akekho othanda ukugibela esondweni elokhu liginqikela naye xa zonke liya ngapha budludlu kunjeya emajikeni ubuwadladla balelo sondo. Iningi labo lisekutheni siphendula kanjani eyintweni iresponse yethu. Ake sithathe nje into evese sibangela ukushisa. Abantu ababi ubabone besimama, bechuma, bephumelela. Abantu abaphila kahle kodwa bebe benegazi ezandleni zabo. Kodwa thina esizizama ukwenza okuhle kucaca ukuthi hayi sitonsa kanzima kakhulu. Isindandanda, imoto engahambi ngiyakutshela wena. Lokho ungavusa umuzwa wenhliziyo kanzima kimina nawe. Ngakho nansi inhlakanipho enamandla kaNkulunkulu ukusiza ukupolisha lawo mawudludlu ukuphendula kwethu. Ihubo 37 verse 1 kuya ku 4. Ungayikhathazi ngababi. Ungabi namhawu ngabenza ongalungile. Ngokuba bayokusikwa masinyane njengotshani, babune njengemthane elihlaza. Themba kuJehova. Wenza okulungileyo, hlale ezweni, uzondla ngokukholeka, zithokoze ngoJehova, ikhona ezokunika okufiswa inhliziyo yakho. Ikuphi uNkulunkulu asibizele ukwenza ekuphendweni kulabo bantu ababe na? Ngokumethemba nokuhlabela phambili senze okuhle, ukuphila ebaleni asiqamele lona, futhi sizinze kulo, sincike kuye, sibe ngabantu abahleli ngokumile entandweni yakhe. Futhi sikwenze lokho ngenhliziyo enhle futhi nebala uyokunika okufiswa inhliziyo yakho. Yimi ukuphendula kokubi ngokukhonona, ncika kuye, yebo, yenza kuhle. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi, ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla, igama olibhalayo linye nje, lithi, Izwi Elifresh.